Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Talatar nogay lewru octobre hitande 2015 sappo jiyamde jabbiri maslimaji chapan enay e joomi den taway les maisons de la presse bamoko jotti nonodo kabaruji di Umar Waygalo on competitu wi dum wonono ko gi majerne wono kenya to kidal to so kambe yibbel wombe tombe be kuliti wi de ben jida hono ministre commune do kabaru jande le leedi meden di nato ton ko dum e tawede fulamo holiti wi de ecole outi ton kenyan kanko no dutel silman baldo o do non dunki andal de walli walde nations unies de wakkati jono ko wardo mali do ko holiti wi de fa hande an heewi ko heddi hono kabaru hakke bibbe adama en gori le leedi meden di ñew nango gite mo no dutta apollo o holita wed wakkati jono wonde leedi meden di o mali leedi di du le majju ko dunki andal bangal docteur en kolliti wi sa jeyi o do yo ñew jaati o mo yaayi santude do fes o sawraka secrétaire di on kabaru ju mawdi mi jogino do hande di bismillah modon e hedade tagal ko majerde wadno kenya to kidal to ko du e tawede fu hada e kolo uttinde to fei mi citade wide do wono majorde ko ni wadanno ko sukabe kanye robe kanye jalti ton holitinde wide be jida dum wono ministre commune do kabaru jande le leedi meden dinata le nokku mabbe o du e tawede fu be kolliti wide l'école utti ton kenya kede ko barki sise mobini en do hen
barter jande de wadi to kidal to pelle murtude notorite de plateforme kanyun e sema sellini o do kabaru ministre dum tawamatun kanko habal ag hamzata jeya do walde notorite de plateforme de o holliti wide ana hani ko hom fu fawndira bawde mudun fa barter jande de laato hunde tabintinde ley laamu kidal do e mangal mudun fu fa hande e lesifaji makko o holliti wide ko warata e duubi tati hikka ekol uritay ley laamu kidal do e mangal mudun ndenno ana hani ko di anniyaji hunjane hore ley walde simande kambe be kolliti wide e be belti sanne ley barter jande de kanko Mohamadou Djeri jeyado e walde sima o holliti wide majere ngadande kenyende ana tongi rafi tottondiral hakkilaji do kabaru o be nantini wide dabareji tendinidi ana gondi e fiede fa jahol ministre o tabita ley laamu kidal do e mangal mudun ko wawi dun sabbi binde jottinde di golleji kanko horejo walde emenelande o holliti wide heejoji martinoji kumpa yimbele be ngaran landinede le nyalaade garoje de
du e tawede fu kenya do halude amé mondi yowi jati on école hani outrirede to kidal to le sapo e jene lewru octobre ndu du e tawede fu min kalni on wididu dum wonono kambe maaji be tombe be kollitiwde be jida ministre o yotto ton kede dum won kanko no dutteedo koyna aga mamoudo dum won suudu ministre kuminido kabaru jande le leedi me den di ton o gollata kenya wonno halude amé mondi kaw holliti wid sa jewi dum e tawede fu wotton haaja fa hande no école hani yardi ton yeso kede ko barki si faccentine do hen
no
kalaasi ingordi e rafikaaki ngodudu di dun ana fammini so en ƴeewi bonandaji ngaddi to kidal to o kabaru o mo fammini ka men andi yike nawtoraade kalaasiji di no di ngorrini tawe idi mbaawi gollede sedan sedan ka honono kabaru bartere jande de juhirini dun wadi so sema ndardi jande de bante li laamu kidal do ndenno ana haani ko yimbele be fammine dow majjun patti fe goto malla ko nanda so yimbele be famminama dow majjun nanno dun yo huunde joginde nafa fa sanne e lay kabaru sabide di anniyaaji fu e lay kaldal e kawral hakkunde gouvernement o e sema di funti ndenno ana hani ko yimbele be faccitane no kabar o wurri sabi dun yo nafaka hom fu e meden ana hani ko di golleji huncane hore so tawama kabaru kaldal e kawrangal waawaka yoppede ndenno ana hani ko di golleji tabintine
du e tawede fu be kolliti wide bete hande tiagal ko gubino tirtode plateforme de kanyo gubino tirtode azawat de be kawruno to ane fisto so be kaldi be kawri wakkati jono be deli basiji di woli tawede bete hande kawrtal gongal fuddito bete hande dun non to kidal to ngal do kawtal pammina hono jali nyu goddi to noddite imras e ifogas kanye imrad secrétaire do mbani tri mi jojo modo halla men bemal an ngal mi noddita face facebook ngal
tamani
yubbo inde dum woni yimbele men keddibe to makkato bete hande dubbe kolliti dum beediki ko yata malin kobe teme dido e chapade jagom keddile hen jagom goni barmube tem dere gobe gonbe jitaka fa handen be kolliti wi dum non dunki andal do kabaru jam e deejere fa yotti on hakkiji bibbe adam en wori le walde nations unies de o timmini dum non jahol makko gol o wadi le leedi meddi le puddor yonterde le majjundu holita wede won ko tongile hen jarso wedi dum minisma kanko do non dutel silman baldo o yide dum non bale halana ne fa yotti yo lamu le leedi meedi indi kanyi tinibe kaldal e kawrangal fur le majjun do litan wede do wonon ko tongi do mali do ko ma hani holli tindi do wonon sud nation zini humnindu kabaru e hakkeji bibbe adama le lewru mars hitande 2016 kede Ousmane Diko
joni woni laabi joy ko Suleiman baldo wari le mali yude otu 2013 warde hikka e le ko tongi ko faysa masala wadi tidalaji kewda na keddi le tabade sareyaji nedda ko e wi makko kawral deere deewrintinan kanyi e jundugol heddagol ministre le leedi mendi yotaagu maysaaji cheenidi leeno ndi heddoro e le deejinaare tidalaji kande hebenede jogala o sifike yeddugol gubede kawral jam e deejere le wadde basi kanyu e beedagol torrobe be dole le saal fa warde e wuddu leedi men o yopalidu trafika ku drogu kanyu e ngakiji war hore Suleiman Baldo wi maltini ke le tabade sareyaji kewdi kano mimse makko ana fewti e taade fiji ngam war horeji gaddi le golowele de fa warde e yeddugol sareyaji nedda ku gaddi saal leedi ila hitane 2012 le wattuma adna fu wondi e habude e torrobe be
kanko horejo leedi meden di o Ibrahim Boubacar Keita holli tawede bete hande on o yehi to France to mejjiteden wiide tan nyaloma hande o ma hani wadde ton ko yaata balde tan do wonon to France to holli tawede o hodi do won ton diwo ton diwoji di ko dato nokku no dirted early kanko horejo leedi di o wiama ma hani yidudu to do woni lamu kobe to France to o yida yeru jo makko o do no dirted François Hollande nyaw do wonon nyaw gite o mabbe no dirta Apollo holli tawede Apollo yaabe mbimo Apollo be mbimo do wonon nyaw nango gite leedi meden di le majjo holli tawede ee odo nyaw o maraba sanne sa selay mem de fe neddo mo nyaw o woni mudu nasa memi ko neddo mo nyaw o woni mudu nawtiribe kollitiwide dum wayraabu dema ka ko docteur en be kollitiwide sa dii odo nyaw wana nyaw boyo fe sa sawray mo don waawi santirde ni tan e hore mako kede ko kanko docteur Bagayo Gogoloto iota o ko halido hen do foccitango barke sise
la conjonctivite
nyaw apple o nyaw jippinowo iijan e leggite o nyaw dun nyaw do rabinde fa sanne sa memi nyaw do o na memi ko nyaw do o memi o rabinte den no menen ko men baayi wajade yimbele be nyaw o woni mudun dum woni be lotira yeso mabbe sabunde cili tati le nyalom be lota juude mabbe dun wattu fuunde be memi yeso mabbe nyaw apple o nyaw chaawu do nawal laaji kewka o mu santa feeso sawraka o santan le hakke jonte
didi
le kollitiwi dum wonon kedjaado leedi risindi leedi meedi indi holitaade be balliri dum won ko hopital meeda mangal do bomako do hopital ngawal noddirte ngar Gabriel Touré be balliri dum kaaki fa yotti addu wonon machine ngaji anto cedoji hono so diija neddo ba mama holitaade dum fu be balliri leedi meedi indi dido kaaki wakkati joni dum garandi paabo dum no hopital ngawal Gabriel Touré ngal fa yatto yono kaaki di roben dimobe baawi nafire nawtaraade kanye ko nandi e mudum kede kanko ambassadeur risio ko haali do hen do foccitango Ousmane Diko
cellal kala ceran kala yo leedi yanke fu wadani cellal yo hunde horsunde fa sanne midimidi ngal dokkal ngal men gaddi ele waldulirde e walde adna humaninde rende yimbe nafa yo dum yambere mudun de yeggititaake mido gikkani du mballi guuji goddi ndokkan fa nafa faadu naba giggongol kany e golidal ame yeso bangal cellal e cenan ele andande di kaaki kesi no dum goldirte fa warde e fillagol hono ngal do dokkal ko yaawi
a venir
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
c'est grave de lodo ne les réseaux ngadi dibe collectivité le lamu motorno janginobe ton jande hakunde rebe be puddito murter mabbe balde di lende do murter du be collectivité sa e wakati goto de bakkiji di ngadano le leddi meddi di woni hitade kande jati be bi won suko jango goto fi musse mudu fa hande wala fu ko yalti le hen kambe musse ngabe gobbe tombe be landiki lamu wakati jono be mitino hayba be kalmude ngardam faado kuli korodo do wonono yimbele sa pompier en be holitaabe be puddi hono imugol mabbe gol ton wakkati jono be addirto doddu holitaabe do wonno sukaabe worbe dogan ko yaata metruuji teme dere fa yotto metruuji ujnere sukaabe be dogan ko yaata metruuji chapande jetti fa yotto metruuji teme de jetti wakkati jono be kultiwidi no wonde waddirde do ngeñal se wuroto ngardam faado sigaso do be kultidu wiide do hono conseil régional goddo to sigaso to o hande ko be ngadi be kawrital mabbe ngal ko be kultiwido ko yaata milliardoji 10 CFA dum anni wattude gal musadaji mabbe hitane 2016 le majjundu be kultiwide be jelli fa be ngada yirwere le laamu sigaso se wuroto ngardam faado kuccala do conseil cercle goddo to kuccala to o do be kultiwido gal musadaji mabbe fa yotto e kebe mabbe hitane 2016 de dum yaha fa e milliardoji 2 e millioji 2.54 CFA do kabaruji be kokki dun ton bete hande le majjudu be ngadi to yambereji dum non ko kankeso wada ton ko odo kan waran haybudi himbe le gombe ton be kanye e jawlele mu'en jiri bete hande to seguto hokkudo hono jamaa arkilaji ciuwaali dum fu dum warana fuddude dum woni en cas noga jetti lewru octobre fa yotto yo baman be bi dum baman noga ene lewru octobre ndu fa dum yotto yo noga e jetti lewru octobre ndu le majjudi do arkilaji fu ndo kittitoton mere mere lanni o do golle suudu ministre humnidu kabar cialal leedi med indi hokkindiri juude e pesi mali sikrabe kabaruji moddi min gonno jognade o hande di hollitinde wiide tan tiagal ko majjernde wotno kenya to kidal to dum fu hada ekol o uttede ton dum e tawede fu yama sukabe jaltube ton be dum wono sukabe fa yotto yo robe le gombe ton be ka kanko ministre kumini do kabaru jande le leedi meden di o heba yotta yade ton nyaw obo nyaw apollo obe kollitiwde sa jeyi o do nyaw wakkar jono o mo le leedi meden di o mo yaawi raabude sanne du docteur o be kollitiwde jama o tinno tabo lotidi juude mu den sabunde wakkar fu dum e tawede fu be kollitiwde o do nyaw sa jeyi o mo sentino hore ko ni tan sekira be kedde heraade fa hande do e seeda honno andirdo no yewtere meden de ana wodi.